MJ Records.
Wanashanga, wale jama, kwenye napendwa sana. Mikidaga, nasina chapa, nipwa nantukana. Na wakanyaka kama soksi zangu, na badu napigana na ali yangu. Abeni wendo damu yangu, hata nikipale wendo msiri wangu. Eti mama, sina kufa, na tunafikishana. Inu kaka, kazi mita, ina bimba sana. Na wakanyaga kama soksi zangu, na bado napigana na ali yangu. Amini wendo damu yangu, hata nikipale wendo msiri wangu, baby.
How are you, why you wobo, wobo, how are you, why you wobo.
Kitanga, yeah. Hata nkwa na njaa wana waza kukumanga. Vita yetu kwenye beli so ya panga. Si wapinzani, ye simba miyanga. Mudala wane, ni mwari nawe, wana mwala. Murunji wange, kabije wange, wana mwala. Wakija kwako na maneno musururu, wanakwambia natumia putururu. Wote wambea, waoga kakunguru, lakini bati mbaya mdomo hatulitushuru. Na wakanyaka kama soksi zangu, na bado napigana na ali yangu. Amini wendo damu yangu, hata nikipale wendo msiri wangu, baby.
How are you, why you wobo, wobo, how are you, why you wobo.
Kama soksi zangu, na badu napigana na ali yangu. Abeni wendo damu yangu, hata nikipale wendo msiri wangu. Na wakanyaga kama soksi zangu, na badu napigana na ali yangu. Amini wendo damu yangu, hata nikipale wendo msiri wangu, baby.
How are you, why you wobo, wobo, how are you, why you wobo.